wakupewa sifa ni wewe.
Haleluya.
Wakuabudiwa ni wewe.
Haleluya.
Wakuabudiwa ni wewe.
Haleluya.
Uliumba lakini haukuumbwa.
Haleluya.
Uliumba lakini haukuumbwa.
Haleluya.
Uketie kwenye enzi yako.
Haleluya.
Nchi na vyote ni vyako Bwana.
Haleluya.
Nchi na vyote ni vyako Bwana. Wakupewa sifa ni wewe.
Haleluya.
Wakupewa sifa ni wewe.
Haleluya.
Wakuabudiwa ni wewe.
Haleluya.
Wakuabudiwa ni wewe.
Uliumba lakini haukuumbwa. Haleluya.
Hallelujah, come on, come on.
uishie milele. Hallelujah. 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 Oh, Shela Dabosi, Hena Yesu. Come on, worship him. 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 Him alone is worth. 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 You have no end. You have no end. You are a mystery. You are a mystery. You are a mystery.